mashabiki, yeah. Niko moja Afrika mashariki, yeah. Ile tina flow kama Nikki, yeah. Vibu tatoboa bila kiki, yeah. Wachache wana mini sina diki, yeah. Domana na chagua marafiki, yeah. Ile usijifanyi kaushkiki, wana na kujua kabu nyanza mziki, yeah. Technique na wa control, ndo sababu wasifananish na mabisho. Wanajitaga ma king, wanajua ni King Kong. Mana wana wakizao, mindo niko ringtone. You can check my skin tone, niko black so they hate on me. Savvy when you hila zao, ndo na bet on me. Hili yela liga, fanya double check on me. All these other niggas never had a faith on me. So nafanya kama ABC. Wake up money na my bros, now before you go pranking me. You can never put a break on me. And I'm going to the riches while you other niggas RIP. Kama RIC, hajalishu una swali mskiti ama RIC. Na wa guarantee, nikishoot, nimeshoot, na hakuna kung fu wala karate.